Omuntu abawo okululwa mu buluki ne mu bisi kyangu bannanga omuntu akukkakkanya nga gy'ovudde byansaze tafunika abakikola tumera bakyala nga tukikolera mmwe baami era buli mugongo gw'omusajja ow'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala sakisesi y'omusajja yenna mponoonyereserwamu omukyala abakyala tulina pati nene gye tuzannya nevatek awoman for granted kuba buli mugongo gw'omusajja ow'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala abakyala tulina pati nene gye tuzannya nevatek awoman for granted kuba buli mugongo gw'omusajja ow'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala waliwo obuzibu lwe busukka emikwano negikwesamba mazima n'omagamaga sayidi ne sayidi nga tewaliwo muntu basajja banno gwe boyita emikwano gakwesambye mu buzibu tewali akulaba okuba essimu tebakwata naye omukyala bambi abeerawo okukubudaabudanga mazima oluzifuna olowoolezawo okufuna mukyala mupya kale kiruma era abakazi fenna boolaba kyekisinga okutuluma abakyala tulina patinene gye tuzannya nevatekaomanfogranted kuba buli mugongo gw'omusajja w'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala abakyala tulina patinene gye tuzannya nevatekaomanfogranted kuba buli mugongo gw'omusajja w'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala wadde mu mwavu kugoyagala abakazi tubugumira okanya kumugumya nti tujja kufuna lubolo n'afuna amanyi g'omukazi gakola kinene embeera z'omukazi zikola kinene nnyo bajja n'obukadde nga tabalabawo naguma naawe lubolo n'oyitimuka ye mukyalo oyo tulina pati nene gye tuzannya nevatek awoman for granted kuba buli mugongo gw'omusajja w'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala otunulira omukazi nga daniela n'otya ho oyasaana nawadi omusajja oyo w'engabi nga si mwangu daniela osaana kirabo kinene tulina pati nene gye tuzannya nevatek awoman for granted kuba buli mugongo gw'omusajja w'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala wano mubanda wa kabaka avimba n'otya adda yekanga bimukubye bye yekyanga yekyangira mu ffe bwekiraba ku babbi olwo nekigonda ngeri envu tulina pati nene gye tuzannya nevatek awoman for granted kuba buli mugongo gw'omusajja w'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala nikuba nange gy'obeere byange byatereera lutaayo oyo lutaayo oyo wabula ndi mukazi nange tulina pati nene gye tuzannya nevatek awoman for granted kuba buli mugongo gw'omusajja w'amaanyi kukakasa nti waliyo mukyala.